love na chuma. Ale vitenge. Ngato wala love na chuma.
DJ Showstead.
Ale vitenge.
Yeah, wala baby. Love yanga na chuma bonse na pasa iwe.
I'm a little bit of a I make a U-turn when I'm missing you. Online, boy, you heavy at the bridge. Mamba naka chapa all of it. Tie nika sign ya mochechi. Hii ni kiki la fruti mechi. Musa leta chivelechi. Siti zaka chinja munga zina ya parichi. Mule tenda lama lafu ya no ni malisi. Take a picture chaba only all of their best.
Yeah, ona baby. Labu yanga na chuma bonse na pasa iwe. Yeah, ona mami. Labu yanga na chuma bonse na pasa iwe.
Katupula labu na chuma.
Luku luku baby.
Ale vitenge.
Kuku kuku.
Katupula labu na chuma.
I wanna love you to the end.
Ale vitenge.
Nana.
Pick up my line, baby. Pick up my plane, baby. Switch to my lane. I'ma put a ring on it, baby. I got the plan, baby. This is the time, baby. What's the wall about to say? Masako wa matava. Vena wa mankala. Vena siva ziva. Vena funa wa majama. My baby mama drama. Kufuni landalama. Wanipe mika kumakolo kasi ni chikwama. Even if in a jama na we okay. Ese ni yonkala ni fax 4J. Ma ese buwanji kukamba pale fit. No way. Minga lose the account na mache. Okay.
Yeah, ona baby. Labu yanga na chuma bonse na pasa iwe. Yeah, ona mami. Labu yanga na chuma bonse na pasa iwe.
Katupula labu na chuma.
Luku luku baby.
Ale vitenge.
Kuku kuku.
Katupula labu na chuma.
I wanna love you to the end.
DJ Showstead.com.